ñande artinere ƴaɓɓiɗen nde woni ko sarewol ngol fuɗɗama gollede to yurosoli laamu kuccala mobilaji e kala moto e ko nandi muɗum na haɗa yaltude hakkude 0h yaade 5h du matin so gonɓe toon ɓe yetti kaɗo anniya eɓe memsiti kuteji muɗum dow jamare nde
min ka mine miilo oɗo saria ɓe miijigueɗo muɗum sanne fade mabɓe ɓande mum ɗum waran faɓade denago amen mine hoore kutteje muɗum matake tandu keɓe leydi fay yimɓel ɗo to ɓe ñawɓe mum e yaal cuuɗi dogotoroji ɗi kañum e ndu waran matude kutteje muɗum min ka mine miilo homo fou ana hani darade darde muɗum fati samale luggere nde saabi jawɗi ana timma yonki ɓiɗɗo adama ana ɓuuri jawɗi
gulɗo sariyawol haɗugol yawara na yetta dun wonande yimɓele yogaɓe to duwansa toon e hakkilo ɓeɗo ɗum natto sababu rendude jamare nde ka noon ɗum yata feccagal ceeɗaji yogaji e wimaɓe
ɗerol keson jaltugol joni gouverneur région duwansa wi mobile fati doga ƴuwde 18h warde 7h beete ley ngallure duwansa nde e sa ƴeewi ene moƴƴi sanne ene moƴƴi sanne honomo wala saabi ana ɗuyta guyka ana walla wuuro fa heeɓa jamɓe deeƴal
ko reratanɓe minen population fo ɗum min kaaja famine so ɗum ɓe ji ɗum woni laawol joni ko renatamin tan probléme fo wala hen ana wela min sanne wallahi torro mum gotel seeɗa tan min ka ko jiimi e hakkille am ñawɗoma na jimowo évacuation direct joni ka dokotoro
to bañagara toon taccugol ɗattol bañagara siware iwde lasara yaade 8h beete na heddi fa hannde so bañagara koɓe yogaɓe holti wiide ɗum lotto sababu ɓuytude hikkugoji dow ɗattol bañagara siware e kañe bañagara bankas woɓɓe kay fenni ɗum
nafagol mbaɗa
gulɗo ɗattol ka darde muɗum wara maten sanne saabi hippogoji gatteɗi ɓuytoto seeɗa ɓeɗo yimɓel ana waɗa yaw warta hakkune yamde sappo e jeegon yaade yamde sappo e jeɗɗi so oɗo wattu ɗaɓɓike mobile fou hana yaltude hadde yaw warta mobileji ɗi ka damta ɓeɗo yimɓel jogiɓe kaɓorɗe fewi eɓe jogui kabaruji ɗi fou minen ka wala fou darde muɗum komin jihita fo ila ya warta maɓe haɗa nayyi fa yetto joyyi e mobileji amen ɗi
hippama andon wiide to banabat toon le laamu kulikoro heƴaɓe laamu toon ɓe dun ɓammi anniya hadde yawara mobileji e motoji dow ɗatti yogaji iwde wattu futuro ngabbude